kidole na mangoto. Toto na kuona kwa ndoto. Sika loko mependa kimangoto. Joto mahaba yako moto. It is you can keep it out. I want you without a doubt. I need you come in my life. Give it to me, gonna be my wife. Gonna be my wife. Kila kitu kwa kunifiti. Shepo yako cheki nitiki. Macho yako kweli niliti. Namba yako siezi deliti. Siezi deliti. Namba yako siezi deliti. Ulimbo wako usha nipendeza chochote we. Kani koroga kwa mapenzi moto moto we.
Moto we.